That's right.
Batman Gila, yeah. International, yeah. Gila Hancho, yeah. Why me so zizano, nazivela maningi. Ama ya fi upe, ama. Mama, you deserve the final thing in this world. I go take you to Dubai if I listen. Sadanda ula wae. Pintu phone service angala musa mae. Sadanda ula. Mama vindu vizangara muzi mama. Mama vindu vizangara muzi. Sinifuna kubwela kumafuto. Sinifuna kuti nikagoneza pasaka ine. Andikuti nikagone futi pasaka sinifuna nangu wala. Apa manje pena fika ndine big fish. But ndine maziva one day vizaka panga sensi One day vizaka nipangila sensi. Ama mama futi kama nini somufu nikagufuti. Inileve nilipu andeni mukazi futika. Mafuto ni yambi Inapitamo Mavuto ni yambile, enapitamo Nisinifuna nobwelela kwena chokela Mavuto ni yambile, nifuna Mama, mama vindu vizangara muzi usa danda ura mama Mama vindu vizangara muzi ya mama Mama vindu vizangara muzi Mankela, yeah. Nije makase, Supermac. Let's get it. Manager, some sick bitch.
We don't give a break.